bakunzi bijwi rya Amerika. Kubera ibihe by'ubukonje bukabije buvanzemo n'urubura, abanyamakuru bacu ntibashoboye kuza ku kazi. Kubera izo mpamvu zitaduturutseho, mutwihanganire tubasubirijeho ikiganiro cyatambutse. Murabyumva, ntabwo twakira amatelefone. Ariko rero tubashimiye kuba mukomeje kutuba hafi no gukurikira ibiganiro tubagezaho.
Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya Karindwi muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Mu kiganiro muri isanga uyu munsi turaganira ku cyemezo giherutse gufatwa na Minisiteri y'Uburezi mu Rwanda. Abashinzwe uburezi bemeza ko kigamije kureshyeshya amashuri yose ya leta nayo ifasha. Ikiganiro kirambuye kuri radio yanyu Ijwi ry'Amerika muragikurikira mu kanya. Kuri radio inshuti ya bose FM 88.3 no kuri FM 104.3 mu Rwanda. Turi no ku mirongo migufi shortwaves mu Burundi. Turi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri isanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri isanga nkuko nari mbivuze mu kanya uyu munsi turaganira ku buryo bushya leta y'u Rwanda yashyizeho bwo gushyira abanyeshuri mu bigo bazigamo. Ni icyemezo cyafashwe ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 12 uyu mwaka ushize 2018 cyafashwe na Minisiteri y'Uburezi. Abanyeshuri bari basanzwe bashyirwa mu bigo n'abayobozi bayo mashuri. Umutumirwa wacu uyu munsi ni Dr. Irene Ndayambaje. Arabaha rero ibisobanuro mwifuza kuri iki cyemezo. Reka rero twakire umutumirwa wacu ntabatindiye bwana Ndayambaje. Muraho neza, murakomeye.
Muraho cyane.
Umwaka mushya muhire.
Umwaka mushya muri kunamwe.
Ye, ikaze kandi kuri radio y'Ijwi ry'Amerika. Nkaba ngushimiye cyane uyu mwanya uhaye abakunzi b'iyi radio. Guhera rero mu ntangiriro z'umwaka wa 2019 dutangiye ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza uburezi mu Rwanda, guteza imbere uburezi mu Rwanda REB cyangwa REB, ikigo mubereye umuyobozi mukuru nicyo cyahawe inshingano zo gushyira abanyeshuri mu myanya. Mu gutangira mwatubwira intego Minisiteri y'Uburezi yari ifite mu gufata iki cyemezo.
Murakoze cyane. Mu byukuri nk'uko mubizi, ikintu kimwe leta y'u Rwanda ishyize imbere mu guha amahirwe amwe abana b'abanyarwanda, aho nyuma y'urugendo rurerure twagenze rwo gushyira abana mu mashuri no kubashishikariza kumenya agaciro k'ishuri ndetse banahabwa amashuri bagomba kwigamo, hageze igihe noneho kugira ngo ireme ry'uburezi ribe rimwe mu mashuri yose. Aho rero niho Minisiteri y'Uburezi yavuze ati nta mpamvu yo gusumbanya amashuri nataragira ibipimo byo hejuru mu bijyanye n'ibikoresho, ayo mashuri ashyigikirwe ahabwe n'ibindi byangombwa byose kugira ngo nayo ayo mashuri ashobore gutanga uburezi bwifuzwa hano iwacu mu Rwanda. Aho rero niho hashingiye mu by'ukuri bavuga bati ikigo gihugu gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda nicyo kigiye kujya gishyira mu myanya abanyeshuri, aho noneho tugiye kujya ndetse twanatangiye kwifashisha inkingi eshatu. Iya mbere ni uko abanyeshuri bagenda bitwara mu bizamini. Icya kabiri, uburyo abanyeshuri bitegura gukora ibizamini bya leta bagira ubusabe. Umunyeshuri akavuga ati ndifuza ko nyuma y'iki cyiciro, ndavuga wenda gisoza amashuri abanza agana amashuri yisumbuye, ati ndifuza kuziga mu kigo iki n'iki. Iyo arangije icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye agomba kuzakomeza mu cyiciro cya kabiri, akavuga ati ndashaka no kuzajya muri combination iyi n'iyi. Birumvikana ko busabe nabwo ni inkingi ya kabiri tugomba kwitaho. Iya gatatu nonono kuvuga ngo ni hehe hari imyanya. Urumva ko ushobora kuba waratsinze, utsinda ku gipimo runaka, ushobora kuba warasabye ikigo runaka, ariko nonono hari n'ahantu hari imyanya. Nonono kuba rero tugomba kwita kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo hari imyanya. Imyanya iri mu mashuri yose, hari ya yandi yarasanzwe azwi cyane, hari nayo ngayo yubatswe mu gihe cy'uburezi bw'imyaka 9 na 12, kandi nayo mashuri nayo nk'uko tuyavuga agomba guhabwa imbaraga. Birumvikana ko rero mu by'ukuri niba amashuri agomba guhabwa imbaraga, niba ayo mashuri yishyurirwa icyo nakwita abarezi, abarezi buriya mu mashuri ya leta ndetse n'afashwa na leta bishyurwa na leta 100%, niba ayo mashuri agenerwa imfashanyigisho n'integanyigisho, hageze igihe nayo kugira ngo rero ahabwe noneho n'abanyeshuri mu buryo bungana. Aho y'abanyeshuri navuga baramenyere kujya mu mashuri ya yandi amaze imyaka myinshi, yumvikana ko burya iyo mugiye mu ishuri muri abanyeshuri b'abahanga gusa, n'icyo kigo burya ntabwo gikora cyane, ntabwo kivunika, ahubwo n'ubundi kizakomeza n'andi magambo kitwa kari cya mbere kandi kidakora cyane. Mu gihe hari ishuri wenda ryaba yakegaga mu myaka yashize abana batatsindiye ku gipimo cyo hejuru, bigakomeza kugaragara mu ya nyuma, kandi mu by'ukuri biturutse yuko wenda n'abanyeshuri yakira ari abanyeshuri badashoboye cyane. Iki kiba kigeze rero kugira ngo nabo abanyeshuri badatsinda ku gipimo cyo hejuru ahabwe ya mashuri yamye mu mitwe y'abantu cyangwa abantu baramenyereye, kugira ngo ayo mashuri nayo ahabwe umukoro wo kuvuga ngo noneho niba tubahaye abanyeshuri bo mu byiciro bitandukanye kubafasha mute kugira ngo mugume mutsindishe za kwijana. Hanyuma ayo mashuri se wenda atarubaka izina cyane, iyo tubahaye abanyeshuri batsinze ku gipimo kiringane n'icyo hejuru, ni gute mubafasha namwe mugakora iyo bwabwa kugira ngo batasubire inyuma? Aho ngaho rero mu rugendo rwo kugira ngo amashuri yose atwe kimwe, aho ngaho byavuye kugira ngo mu by'ukuri dukomeze kureberera uburezi mu Rwanda, tudavuga ngo turavangura amashuri kandi yose ari aya leta cyangwa se afashwa na leta, baba guti ibyibanze byose bigomba kuba kimwe. Muri make icyo twakwita mu cyongereza ngo input zahagombye kuba zimwe, hanyuma abayobozi b'ibyo by'amashuri ndetse n'abarezi bakatwereka icyo bashoboye noneho.
Ye muravuga muti ni uguha amahirwe angana abanyeshuri b'abanyarwanda, abana b'abanyarwanda. Hari utwandikiye kuri Facebook abaza ati, yitwa Jean d'Amour Ndikumana abaza ati, se abanyeshuri barangije tronc commun bo bazashyirwa mu bigo ryari, cyangwa se baziga mu bigo basabye buzuza amafishi yo gukora ikizamini cya leta?
Aho ngaho namusubiza yuko uyu mwaka dusoje w'amashuri 2018 nabo wabayemo impinduka zikomeye, aho uburyo bwo kwandika abanyeshuri bazakora ibizamini ndetse no kugira ngo bandike amakuru y'ibyo bashaka kuziga mu myaka ikurikira byagiye mu buryo bw'ikoranabuhanga. Birumvikana ko nta fishi rero bigeze buzuza, ndetse natwe uburyo bwo gutangaza amanota yabo ndetse n'ibigo bagomba kwigamo kwakoresheje ikoranabuhanga. Ubu ngubu tuvugana kugira ngo umenye ikigo ugomba kwigaho ndetse n'amanota yawe, ukoresha telefone cyangwa se ukinjira ku rubuga rwa REB arirwo www.reb.rw. Ubwo rero uwo munyeshuri niba yarakoze ikizamini cy'icyiciro rusange, najye kuri urwo rubuga rwacu cyangwa se ashyire kode ye mu buryo bwa kwandika nka SMS, ubwo niba ari tronc commun cyangwa se Orevo, ubwo yandika S3 ugasinya 3 agashyiraho noneho kode yakoreye ikizamini, akandika umubare 2018 akohereza kuri 489 akoresheje umurongo wa MTN. Ni uburyo rwo gukoranabuhanga bwifashishwa, ntabwo ari uburyo bw'amarisiti cyangwa se za forms twageze mu buryo bw'ikoranabuhanga.
Hari rais noneho we yabazaga ati, mbese guhinduza ikigo biremewe bitewe n'uko ushobora kuba waroherejwe ku kigo gihenze nta bushobozi ufite?
Urakoze cyane. Guhinduza ikigo birashoboka ariko ku mpamvu zikomeye. Byumvikanaho noneho leta ivuga ati ibigo byose bigomba gufatwa kimwe, ntabwo umuntu agomba kuvuga ati iki kigo singishaka kubw'ibyo umwe kukinyoherezaho. Ariko impamvu zikomeye nk'izo nsobanurwa kandi turimo kwakira hirya no hino mu turere, ni nk'umubyeyi kubwira ati ngiye mfite umwana agira uburwayi bunubu, byaba byiza mutamujyanye kure yanjye akazajya yigataha cyangwa se kiga hafi y'ahantu hari ibitaro kugira ngo azashobore gukurikiranwa. Kandi ibyo ngibyo nabo ntabwo bitubwira amagambo ngo byemerwe, abagomba kuba bafite dosiye medikali yemekana. Ese muri make atari ikintu umuntu ahembeye ako kanya, ni ibintu mu by'ukuri bagomba kugaragara ko ari impamvu ikomeye, kandi natwe nk'abantu ibintu tuba tugomba kumva. Kuri uwo munyeshuri wari uvuze ati ibijyanye n'amafaranga ikigo cyaka ashobora kubera umubyeyi imbogamizi kohereza umwana ku ishuri, ngira ngo niba mwarakurikiye ibyatangajwe ejo na Minisiteri y'Uburezi ndetse hari n'itangazo ryasohowe babuza abayobozi b'ibyumashuri kuzamura amafaranga y'ishuri uko biboneye. Ubyukuri yaramaze kugaragara akajagari aho umuyobozi w'ikigo cy'ishuri yicara iwe mu biro cyangwa se agahamagara komite y'ababyeyi akayibwira ati ndifuza kutuzamura amafaranga yanahaya, atari ibintu byanyuzemo n'aba ababyeyi ngo ababyeyi bose babyemeze banarebe n'inyungu bifitiye uburezi bw'abana. Ibyo ngibyo mu by'ukuri bikaba byakoma mu nkokora y'amahirwe tuba twahaye abana mu burezi. Ndatanga urugero, izo mpapuro zohererezwa ababyeyi bari zimaze nko kumenyerwa cyane nka z'ababyeyi, hari nk'aho usanga umuyobozi w'ikigo cy'amashuri yaravuze ati muzane amafaranga y'amapave, ndavuga amapave ni aya ngaya yifashishwa mu gusasa mu mbuga z'ahantu, ugasanga mu by'ukuri amapave ntabwo ari cyo kintu cyari kibangamiye imyigire n'imyigishirize. Hari n'aho none unasanga bacaga ababyeyi amafaranga yita ngo ni ay'uruzitiro, kandi ikigo uredi gisanzwe gifite na rwa ruzitiro. Andi mafaranga nayo kugurira umuyobozi w'ikigo cy'ishuri imodoka, kandi ukabona mu by'ukuri iyo modoka n'abahize mu myaka 16 bakomeje kuyigura kandi iyo modoka ntiragaragara, ukazibaza nayo mafaranga niba mu by'ukuri atarangiza mu mushuka y'ubuyobozi bw'ikigo cyangwa se hari n'ikindi akoreshwa cya kindi cyari kigambiri. Nayo mpamvu rero minisitiri y'uburezi yavuze ati agomba gucika akajagari mu guca amafaranga ababyeyi ndetse no kureba yuko n'ayo mafaranga yemejwe abari mu nyungu z'ababyeyi, abari mu nyungu z'uburezi, kandi ko na mbere yuko atangira kwishyurwa yemezwa n'inama njyanama y'uturere ko ariko rero bireberera uburezi muri gahunda ndayo kwegereza ubuyobozi n'ubushobozi abaturage.
Nongere rwose mbashimire kuri ibisobanuro murimo kuduha. Nibutsa kandi ko Dr. Irene Ndayambaje uri umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda. Ndagira ngo tunyarukire ku mvuga nkoranyambaga kwavuze namwe murazifashisha cyane, noneho twakire n'abakunzi b'ijwi rya Amerika barimo kuduhamagara bifuza kugira icyo babaza, ariko mbisabira none kuza kwegera telefone kuko haraho ijwi rigera aho rikaba ritoya ntitubase kumvikana neza. Reka rero twakire Jean Claude uranyumva?
Ndabumva.
Wiriwe neza?
Wiriwe.
Ikibazo cyawe utubwire naho uherereye niba bishoboka.
Merereye mu Bugesera.
Yego.
Mu murenge wa Rweru. Ni santere ya Mujwira.
Ariko hari urusaku rero inyuma yawe.
No kuvuga ngo
ubanza ufite radio irimo kuvuga Jean Claude wayigabanya?
Nagiye kure yayo. None ikibazo cyanjye giteye gityo, hari ikibazo cy'abanyeshuri bakoze trocome n'ikizamini cya leta batigeze basohoka, kandi hari ibigambo bijya bivugwa ngo hari igihe abarimu baba bakoteje. Nihize ingamba nka minisitiri.
Uretse agusubize ngo ubugumye hafi niyagira ikindi kibazo yifuza kubaza kubaze. Ni mu musubize bwarayambaje.
Murakoze cyane. Jean Claude uri Bugesera abajije ati se abo ngaba amanota yabo atasohotse. Nibyo koko ku munyeshuri wagaragayeho gukopera cyangwa se gukopezwa amanota ye arafatirwa, ndetse no kuvuga ngo ntabwo bari mu bantu bemerewe gutambuka icyo cyiciro cy'amashuri, ubyumvikana ko agomba kuzagaruka umwaka ukurikira akabazwa. Ariko nk'uko byagaragaye by'umwihariko muri uyu mwaka w'amashuri ya 2018, abanyeshuri abakopejwe cyangwa se n'abakopiye ahanini byagiye bituruka ku babaga bahagarariye ibyo byumba by'ibizamini. Akaba ari nayo mpamvu rero twanarenze kuvuga ngo abanyeshuri amanota yabo ntasohotse, ahubwo noneho tugira ngo kugirana babariza nubwo abanyeshuri bagezweho ingaruka nta mpamvu yo kugira ngo noneho babarize babe bahagarariye ibizamini muri bya byumba bo bagumye bitagenja cyangwa se babuze amahirwe abana bo gukomeza hanyuma bo ntibagire ingaruka zo mu rwego rw'akazi zibageraho. Niyo mpamvu amadosiye yabo barimo twashyikirije inzego zibishinzwe no kugira ngo n'uwo muco uceke burundu.
Bivuze ko bazakurikiza ikizami utaha.
Nizo ngizo zabaye nkeya, ariko nubwo zaba nkeya nazo ntabwo ari zo kwihanganira.
Jean Claude urasobanukiwe?
Mfite n'ikindi.
Nuvuga
ngo hari ingorane y'ibitabo, ugasanga nka karikiramu irahindutse abanyeshuri bari kwiga nta bitabo kandi bakabazwa ku bintu badafitiye ibitabo. Icyo cyo nka minisiteri y'uburezi ni izihe ngamba yaba iri gufata kugira ngo izaboneke? Noneho hari n'ukuntu uri gusanga nk'abantu bapfunyika amandazi, imyunyu, imiceri, ugasanga bari gupfunyika mu bitabo se ni nkize ngamba barimo basaba
gupfunyika mu bitabo urashaka kuvuga iki
ugasanga ibitabo babikozemo za envelope bapfunyikamo ibiribwa
bacamo impapuro se
ugasanga mu mabutike envelope bakoresha ni ibitabo by'abanyeshuri
Mhm. Kandi kibazo gikomeye. Mhm. Mugana ndayambaza.
Ndamubaze ni ze ngamba bari gufata kugira ngo uburezi bugirireme.
Icyo nabanza kumusobanura uwo ngo nuko mu byukuri nkuko biteganywa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge. Ntabwo hemewe ko umuntu yapfunyika ibiryo cyangwa se ibiribwa mu kintu kitizewe. Ufata rero urupapuro rwakoreshejwe cyangwa urw'igitabo birumvikana ko ntarwo ubwarwo icyambere uba wangije umutungo w'uburezi ariko nawe bya bindi baba guhaye ntago bere mu kintu kizewe ikindi cyakabiri navuga ku bijyanye n'ibitabo byunganira integanyanyigisho nuko by'umwihariko muri integanyigisho ishingiye ku bushobozi yatangiye mu mashuri y'u Rwanda mu mwaka wa 2016 uyu nguyu navuga ko mu mwaka wa 2018 wari umwaka wo kureba ahigeze ishyirwa mu bikorwa cyane yuko abayikuriyemo bari bayimazemo imyaka itatu yatangiranye rero birumvikana uwayitangiranye mu mwaka wa mbere amashuri yisumbuye ubwo yarageze mu mwaka wa gatatu agomba kuyibazwaho zimwe mu mbogamizi zabayeho nk'uko nawe yazivuze ni uko hari ibitabo bimwe bitashoboye kubonekera ku gihe ariko ntabwo byabujije abari mu kwigisha bitewe n'uko integanyigisho ishingiye ku bushobozi buriya ifite ibintu bitatu harimo ikijyanye n'ubumenyi yumvikana ko ubumenyi bwo ntabwo buba bwahindutse kubera ko tufashe nk'urugero mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza niba rimwe dutanijeho rimwe ari kabiri ni ukuvuga ngo ku rwego rw'ubumenyi nta gihindutse iyi nteganyisho ishingiye ku bushobozi ikintu yazanye cy'impinduka ni uburyo bwo kwigisha kugira ngo umunyeshuri abone skills cyangwa se competence cyangwa se ubumenyi ngiro ndetse binajyane n'icyo twita ubukesha cyangwa se values kuba rero hari ibitabo bitabonekeye ku gihe ntabwo byakagombye kuba byarakomye mu nkokora ibijyanye n'imyigishirize cyangwa ishyirwa mu bikorwa by'integanyanyigisho cyane ko n'abarimu bahuguriwe uburyo bashakisha ibyo nakwita ubumenyi hirya no hino mu mavomo y'ubumenyi haba kuri internet ndetse no kwifashisha n'ibitabo byari bisanzwe mu mashuri gusa nkuko tubyemera natwe umunyeshuri yakagombye kuba afite igitabo cye nabwo se na mwarimu akagira igitabo cye ari nawe mpamvu mu rugendo rushya Minisiteri y'Uburezi yabonye ko bimwe mu bitabo kuba bitarabonekeye ku gihe byagiye bituruka yuko ibitabo byahendaga leta aho mu byukuri twakoreshaga abanditsi b'ibitabo abenshi ari n'abantu mvamahanga ugasanga ibiciro byabiri hejuru ubu ngubu ibitabo byose biri mu mashuri y'u Rwanda ni umutungo bwite wa REB byumvikane ko noneho byandikirwa mu gihugu bikandikwa na REB ndetse n'ubu ngubu tuvugana n'ibyo bitabo byose byarimo amashuri abanza n'ayisumbuye byagezwe mu buryo bw'ikoranabuhanga ku rubuga rwa REB byumvikane ko rero kubona no byarabonetse n'uburyo bw'ikoranabuhanga utavuga ngo ntufite igitabo kora ko cya gitabo n'ubundi n'ubwo mu buryo bw'ikoranabuhanga cya gitabo uragifite kandi na rya koranabuhanga ririmo rigenda rifakara hirya no hino mu mashuri haba mu mashuri abanza hari gahunda ya mudasobwa kuri buri mwana ndetse n'amashuri yisumbuye tuyafitiye gahunda yita Smart Classroom tumaze kugeza amashuri arenga 711 ngo tuvugana
bakunzi b'ijwi rya Amerika kubera ibihe by'ubukonje bukabije buvanzemo n'urubura abanyamakuru bacu ntibashoboye kuza ku kazi kubera izo mpamvu zitaduturutseho mutwihanganire tubasubirijeho ikiganiro cyatambutse murabyumva ntabwo twakira amatelefone ariko rero tubashimiye kuba mukomeje kutuba hafi no gukurikira ibiganiro tubagezaho
reka twakire noneho na Selemani Selemani urahaganaye
Muruje seramu murenge wa Rwera.
Ye, ikibazo cyawe.
Okay, nago ndi buje kure y'ikibazo cya Corode. Arakoze cyane minisitiri w'uburezi ku busobanuro bushimishije bwiza kandi aduhaye. Ikibazo cyanjye kiragira gito.
Ni umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi.
Murakoze. Yewe ndangi nshoje national exam 2018. Ariko sindi buje cyane y'ikibazo combination in RFK English Nyarwanda French sindi buje kure ikibazo cya mugenzi wanjye Jean Claude nagira ngo ansobanure ku kibazo kigira gito ubundi bajya guhindura iriya new curriculum bari babitekereje sinzi uburyo nabyita nimba nabyita nko guhuzagurika
rekabanza kubwira mbere yuko byita guhuzagurika kandi warumubajije icyo niba barabitekerezeho
yego murakoze
yeye
arakoze cyane buriya integanyigisho nayita kari nkibere umwana ugomba konka kugira ngo akure integanyigisho rero mu byukuri niyo ibihatse ibyigwa byose kandi mu byukuri kugira ngo ikorwe hubakirwa kubyo igihugu kiba gishaka cyangwa se n'icyo igihugu kiba gishaka ko abayikurikira cyangwa se abayizemo bazababyo twari tugeze ahantu rero mu byukuri abantu bavuga bati kuba umuntu yarize ntabwo bihagije ahubwo agomba kuba anashoboye gushyira mu bikorwa ibyo yize muri make hakeneye ikintu bita kompetanse kuvuga rero yuko ari ibintu byo guhuzagurika ntabwo ariko byagenze kubera yuko hari icyo nakwita surveys cyangwa se ubushakashatsi butandukanye bwari bwarakozwe bukerekana yuko ubushobozi bw'abarangiza igiciro by'amashuri atandukanye bukiri hasi kandi ubukungu bw'igihugu bugomba gushingira ku bumenyi aho rero havuye igitekerezo kuvuga ngo tugomba kuva mu kitwaga knowledge based curriculum tukagana mu cyo twita competence based curriculum ni urugendo rero rwatangiwe kandi ugomba gukomeza kunozwa kubera ko nkuko nabivuze integanyigisho iba ihatse ibindi byose akaba ari nayo idufasha mu by'ukuri kugira ngo turere tunareme umunyarwanda dushaka mu minsi iri imbere ntabwo rero ari ibintu byahutiweho ni ibintu byavuye mu makuru yizewe kandi n'abantu bari bamaze kwibonera ko abantu mu by'ukuri bagenda barangiza ukabona ibintu barabiza ariko kubishyira mu bikorwa ari ikibazo
urakoze cyane reka twakire na Samuel Samuel turi kumwe
ndi hano mu Ruhango mu murenge wa Byimana
yego baze ikibazo cyawe
ese ko abana iyo bari mu ishuri batumva kimwe nimba barafashe umwanzuro wo gusaranganya abanyeshuri bahakurikijwe ibigo bihari n'umwana uzaba uvuye mu kigo kiri excellence akagenda agahura n'undi mwana wenda uvuye ahandi hantu hirya hariya wenda bafite inyigishizi kiri hasi ni gute umwarimu azagenda abatwara kugira ngo bagere ku rwego rumwe kuko hari igihe usanga umunyeshuri umwiyumva cyane agura abarimu cyangwa bigatuma wa munyeshuri wumvaga cyane nawe asubira inyuma kugira ngo abashe kugendana na wa wundi wumvaga hora
urakoze cyane Samuel niba ari icyo kibazo wari ufite cyonyine ubwo twaha ijambo bwana Ndayambaje akagusubiza hari ikindi wari ufite
urakoze cyane
reka abanze asubize nta kibazo
nagira ngo nshimire icyo gitekerezo atanze burya mu by'ukuri mwarimu iyo yigisha ntabwo yigisha igice kimwe cy'ishuri no mu ishuri wakwita ko ryagiyemo abana babaye aba mbere ni nk'uko n'ubundi wafata mu marushanwa asanzwe wenda yo kwiruka cyangwa se yo kunyonga igare nk'uko tuyamenyereye mu Rwanda iyo ufashe uwabaye wa mbere muri buri club ukabashyira hamwe n'ubundi bakajya muri competition cyangwa mwirushanwa byanga byakunda haboneka urabo wa mbere akaboneka n'urabo wa nyuma ibyo rero kuba mu buzima hari abantu bafite navuga ubumenyi bwo hejuru ubuciriritse ndetse n'ubwo hasi cyangwa se buringaniye ibyo ni ibintu bisanzwe ahubwo noneho mu buryo bushya bwo kubaka icyo twakwita ngo inclusive society aho abantu bose b'ibyiciro bitandukanye abafite imbaraga abafite ubushobozi buke ni nk'uko n'ubundi bavuga ngo zubaka ngo society y'abakire gusa ngo nta mukene ushaka oya ibiciro byose by'abantu bigenda byuzuzanya ni nayo mpamvu n'uburyo bwo kwigisha buriya dufite uburezi budaheza aho n'abafite ubumuga bw'ingingo bw'ubwo mu mutwe ndetse n'ubundi bwose tubigishiriza hamwe ntabwo rero tuvuga ngo abana bafite ubumuga ngo bajye kwiga ukwabo no kugira ngo rero umwarimu ashobore kwigisha neza cyane cyane yuko n'abandi bazaba barangiza n'ubundi bakajya muri societe kandi muri societe tubonamo ibyiciro by'abantu batandukanye bafite ubushobozi butandukanye ni na byiza yuko n'ibyo bintu dutangira kubyubaka hakiri kare tukabyubaka mu bana bakabona yuko biganye n'abantu bafite ubushobozi butandukanye kandi ko bagiye bafashanye ni nabyo mu cyongereza bita scaffolding aho mu by'ukuri buriya umwana w'umuhanga iyo yigisha mugenzi we buriya binorohera wa wundi ufite intege nkeya kumva kurusha uko yakwigishwa na mwarimu kwigana rero abantu bafite icyo nakwita ubumenyi butandukanye birafasha cyane cyane ko na wa wundi wita ko ashobora kuba afite intege nkeya hari ibindi ashobora yukuba yibonamo cyane kurusha natanga urugero ushobora kuba umuhanga mu bibare akaba ibyo bituma wenda muri rusange ugira amanota menshi ariko byagera mu yandi masomo kandi nkenerwa mu buzima ugasanga hari undi ubikurusha avuga ibijyanye no kunyonyora n'imivugo ugondene mu rurimi rw'Ikinyarwanda ushobora gusanga ibindi mu bijyanye no gushushanya kandi cyane ko nabyo ubu ngubu twabonye n'ishuri ryihariye rirara izo talents cyane cyane izo wenda nk'umujyanye na sporo n'ubundi umwana abonye yuko abanyeshuri bavuye muri sport camp bakagaragaza impano zidasanzwe muri za sport nabo twabahaye amahirwe yo kujya mu mashuri azarereza impano. Ibyo rero ni ibintu bisanzwe kuba muri societe abantu baba batari ku gipimo kimwe ubintu runaka, ahubwo twebwe icyo dushyira imbere ni ukugira ngo abantu bose societe yose tuyizamurire icyarimwe, kandi n'abantu bige kubana mu ntege nkeya cyangwa se n'ubushobozi butandukanye kuba bakiri hasi kurusha uko twarera societe irimo abantu bironda cyangwa bavuga ngo abangaba bashoboye iki abandi bundi bajya hanga.
Samuel ubanza arafite ikindi kibazo atari yabajeje. Samuel najya nguha kanya ukibaze vuba vuba hanyuma tubone kwakira abandi.
Ikindi kibazo nashaka kubaza ese ni iki bateganyiriza n'amashuri yo mu byaro aho usanga atari umuriro w'amashanyarazi ugasanga abana barimo bariga wenda computer kandi bakayiga mu magambo noneho bikazaba ngombwa ko bazayibazwa mu buryo buri pratique batarigeze babona umwanya wo kwiga, ni iki wenda bateganyiriza n'amashuri?
Yee urakoze cyane.
Arakoze kuri icyo kibazo cyiza abajije. Muri rwa rugendo navuze yuko amashuri yose tugiye kuyitaho kimwe buriya tunageze n'ahantu no tugomba gukorana n'izindi nzego kubera ko buriya iyo tuvuze minisiteri y'uburezi ari gishinzwe ariko n'izindi minisiteri navuga by'umwihariko nk'ishinzwe ibikorwa remezo, buriya niba hari gahunda yo gukwirakwiza umuriro hirya no hino cyangwa se gukwirakwiza amazi ahantu hambere bahera buriya ni ku mashuri, ahantu hambere bahera ni ku mavuriro. Ubwo rero none amashuri yose agomba kwitabwaho kimwe, urumvikana yuko kandi byaranatangiye na Minisiteri y'Uburezi yabiganiye n'izindi nzego ko ari amashuri nayo akeneye kugira ngo agezweho ibyo bikorwa remezo mu buryo bwihutirwa kugira ngo yose tuyazamure icyarimwe. Turabizi ko ari amashuri ataragira umuriro, turabizi ko ari amashuri akeneye kwitabwaho, ariko nyine muri rwa rugendo twatangiye birumvikana yuko nayo tugiye kugira ngo yitabweho ahabwe ubushobozi kugira ngo nayo ashobore kuturera neza nk'uko tubyifuza.
Iyi twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, ikiganiro muri isanga aho tuvuga ku cyemezo giherutse gufatwa na Minisiteri y'Uburezi mu Rwanda mu byerekeye gushyira abanyeshuri mu mashuri. Twakire na Samuel ku murongo wa telefone, uranyumva? Ni Pascal mbabarire. Samuel niwe tumaze kuvugana. Pascal
Karame.
Yee, wiriwe neza, urahagana hehe?
Niriwe neza, ndi Nyamasheke mu murenge wa Cyato.
Yee, ikibazo cyawe?
Ikibazo nge ndavuga kuri imashini computer batanze. Aho dusanga mu bigo by'amashuri byacu, natanga nk'urugero nk'ikigo bita Groupe Scolaire Saint-Jean Bosco d'Oyove. Usanga mashini zarahageze ari nyinshi cyane n'umuriro urahari, ariko iyo turebye nk'abanyeshuri tuba tuhiga dusanga umunyeshuri ashobora kuhava nta kintu na kimwe azi kuri mashini.
Kubera iki?
Mashini zirabikwa, wajya gusaba ati shaka kwiga computer wese nko mu gihe hari igisomo riba rirangiye akavuga ati nk'umunyeshuri ushaka kwihugura kubera leta yazanye mashini twigiraho nshaka kwihugura.
Ariko iyo mwiga ariko mamuzigiraho iyo murimo kwiga mamuzikoresha mu isomo?
Urabona hari amasaha yaragerimwe nkatwe dufite amasaha abiri gusa mu cyumweru yo kwiga computer. Ariko hari igihe ureba ugasanga ya amasaha abiri n'ubundi nimuyize niyo mujyepfo ugasanga n'ubundi wa mwari wakavuga ati ntago njyewe mu computer nduwakera ntago nigeze nyihugurirwaho cyane, hari n'ibyo muri kujya mumbaza ntashobora kubanza.
Urashaka kuvuga ko mutabona n'umwanya wo gukora pratique ngo mujye kuzikoresha ubwanyu?
Ibyo ntago bibaho. Ushobora kuharangiza rwose utaramenya akantu na kamwe kuri computer rwose, ugasanga umunyeshuri ntazi kwandika, ahubwo mwarimu ushobora no asa no kukubwira ngo ukore iki kintu cyakuyobera, ubundi ukabona aragututse ngo se ngo nkawe, kandi akagombye kukwereka buryo ki byagenda nyine, ugasanga ibibazo biri kuzura aho ngaho, ugasanga umunyeshuri asohotse nta kantu amenye, kandi kuri iki gikoranabuhanga niryo riri ku mwanya wa mbere. None icya kabiri ndi kubaza n'ibijyanye n'amanota, niba batubwira igihe bazatangariza wese nk'abakoze ibizamini bya leta amanota agihe azasohokera, nayo abatronkome na turonkome gusura hasi amanota bashobora kuba barakatiyeho. Nibyo biri ndi kubaza. Ariko ku kijyanye na kamera rwose turarengana cyane, ino turarengana cyane rwose.
Yereka ugagire icyo abikubwiraho rero. Urakoze cyane Pascal.
Urakoze cyane Pascal. Nagira ngo mpere wenda kuri ibyo bijyanye n'amanota yo gufatiraho uyu mwaka ntabwo twagiye mu byo kuvuga ngo amanota yo gufatiraho rwose ibyo ni ibintu byari bisanzwe bikorwa mu myaka yashize n'ibintu abantu bagomba kwibagirwa ntabwo abantu bigira amanota abantu bigira kumenya nicyo dushyira imbere cyane ko buriya n'ikindi cyanashyizwe imbere cyane ni ukuvuga ngo ese ni gute abantu barangiza ibyiciro runaka bajya mu bindi bakagombye kwiyongera kurusha uko byari bimeze hari ikintu bita transition rate transition ni ukuvuga uko abantu bagenda barangiza primaire bajya muri troncome bakava muri troncome bajya muri upper level cyangwa second cycle cyangwa A level wasangaga mu myaka yashize ugasanga ikigereranyo cy'abazamuka bajya muri ibyo byiciro ari gitoya ariko mu by'ukuri bitewe n'uko uyu munsi Leta y'u Rwanda yashyize ingufu mu burezi ndetse n'ibyumba by'amashuri bigenda byubakwa nta mpamvu yo kugira ngo tugire ibyumba bidafite abana babirimo ikindi rero namubwira ni uko
mbere y'uko mujya mbere y'uko mukomeza mumbabare simbake mu ijambo ariko ahangaha muvuze ngo abantu bigira kumenya kandi ngo nta manota mufatiraho umuntu mwamenya mute ko abizi ntimukoresha amanota se mu gihe mumuhaye ikizamini ntimureba amanota agize kugira ngo azamuke ave mu ishuri rimwe ajya mu cyiciro cyo hejuru
amanota birumvikana ko umunyeshuri aba yabagize ariko icyo wenda abantu baramenyereye mu myaka yashize ni ukuvuga ngo bafatiye ku notiri n'iri kugira ngo umuntu yimuke iyo practice rero ntabwo ari yo mu by'ukuri igenderewe cyane ko nk'uko nabikubwiye turi muri competence based curriculum aho none tugomba kureba icyo umuntu ashoboye cyangwa se twamufasha kugira ngo azakomeze gukora kurusha uko twavuga ngo yagize amanota yangaye burya mu by'ukuri inyuma y'amanota hari competence umuntu aba afite cyangwa se n'ibyo wamushaka kugira ngo mwubake ni n'uburyo kugira ngo rero tushake uburyo gutangira kubwira abantu bave muri ya myumvire nk'iyo hambere kuvuga wenda nk'uko wabyumvaga umuntu arangije kaminuza akaza avuga ati nzanye diplome iyi ngiyi dore mfite amanota aya ngaya kubw'ibyo nimuhite mumpa akazi nta n'ikizamini nkoze urazi ko ubungubu niyo waraburangije hehe niyo ufite diplome ya mbere n'ubundi mbere yo kwinjira mu kazi urabazwa ni ukugira ngo abantu batangire bumve yuko icyo dushaka kubaka muri iyi minsi ni competence kurusha uko wavuga ngo uyu nguyu afite amanota aya ngaya ikindi noneho nshaka kugira ngo nubake nshamikiye ku buryo yaravuze amanota y'abanyeshuri basohoza icyiciro cy'amashuri abanza ndetse n'icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye yarasohotse twayasohoye mu gihe gito gishoboka cyane ko bwanabaye buriya ubwa mbere minisiteri y'uburezi cyangwa se Rwanda Education Board cyangwa se ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gisohoye amanota mu mwaka abanyeshuri bakoze n'ibizamini niba mwarakoze 2018 amanota agasohoka muri 2018 hanyuma kandi n'ikindi mwari mumenyere yuko abanyeshuri bajya mu wa mbere w'amashuri yisumbuye cyangwa se umwaka wa kane w'amashuri yisumbuye batangira nyuma y'abandi banyeshuri biturutse ko ahanini gusohora amanota yabo ndetse no kuzabereka amashuri bazigamo byabaga byarakerewe uyu mwaka rero twashoboye gukorana imbaraga ku buryo ejo bundi tariki ya 14 z'ukwa mbere 2019 ubwo abanyeshuri bazaba batangira umwaka w'amashuri wa 2019 n'abanyeshuri bajya mu wa mbere ndetse n'abajya mu mwaka wa kane bazatangira rimwe n'abandi bose ku bakoze rero ibizamini bisoza icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye ariyo senior 6 nabo nabahumuriza ababwira yuko n'amanota yabo nayo tuzayasohora mu gihe kitarambiranye kandi n'ibindi biri amahire nuko na za diplome zabo tuzahita twihutira kuzikora nazo zikabageraho vuba bishoboka cyane ko duhereye ku byo twakoze mu mwaka w'amashuri 2018 tugakora diplome bwa mbere mu Rwanda uyu mwaka n'ubundi tuzazikorera mu Rwanda kandi none tuzakoresha igihe gitoya gishoboka kubera ko umwaka ushize bwa mbere tubikoze twakoresheje hafi amezi atandatu tunavanamo n'ibirarana byari maze hafi imyaka icumi uyu mwaka rero birumvikana ko tuzakoresha igihe gitoya cyane ko umwaka ushize umva bwari ubwa mbere kandi tuvanamo n'ibirarana by'imyaka yashize tushaka kugira ngo amanota yabonetse yasohora tuzihutire kugira ngo na za diplome zabo tuzikore aho kugira ngo bazajye babona za tuhumu ndetse n'izindi mpapuro rimwe na rimwe bajyana ahantu ntibazakire bahe diplome zabo abashaka gukomeza amashuri bakomeze hirya no hino ndetse n'abashaka kwinjira ku isoko ry'umurimo nabo babyinjiremo bene ngarutse ku kibazo kijyanye n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bijya mu mashuri amashuri amwe ntabikoresha cyangwa ntabiha abana avuga ko mu by'ukuri iyo ngiyo ni irresponsabilite cyangwa se no ubuyobozi bw'ibigo by'amashuri buba budaha agaciro ibikoresho tuba twabageneye cyane ko muri iyi myaka aho dutangiriye urugendo rwa smart class mu by'ubwabyo tugiye kureba amafaranga leta imaze gushoramo miliyari zigera hafi kuri 21 ni amafaranga menshi nta mpamvu rero zitakagombye kubyazwa umusaruro ngo zikoreshwe icyo zagenewe twebwe nk'ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe gutezwa uburezi mu Rwanda twarabibonye natwe mu mashuri amwe namwe, ariko twanahise dufata umwanzuro yuko hejuru yuko zira computer zakwifashishwa mu kwigisha iryo somo rya ICT ko zigomba no kwifashishwa n'abandi barimo bigisha andi masomo. Ndatanga urugero, niba umwarimu wigisha ubumenyi bw'isi nta mpamvu yo kugenda ngo yimbere y'abantu babwira amagambo, kandi hari ufite za computer cyangwa za mudasobwa, ufite murandasi cyangwa internet, hari ibintu byinshi wabigisha abana babireba kurusha uko wazi imbere y'ishuri ukababwira, kurusha uko wabashushanyiriza ikarita utanazi gushushanya neza, kandi amakarita kuri internet arahari. Niba n'umwarimu wigisha ibijyanye n'ubutabire cyangwa se ubugenge, nta mpamvu yo kugenda gushushanya ngo ubereke ngo fenomene runaka unatangira unayisobanura mu magambo mu buryo butaboneka cyangwa budafatika. Hari za demonstration ziba ziri kuri internet, nta mpamvu yo kugerageza ngo utigisha isomo ryabo ry'ubugenge cyangwa ry'ubutabire, ubwo ndavuga physics cyangwa se chemistry, utifashishije zira computers. Niyo mpamvu twasabye amashuri kwashyiraho ingengabihe yerekana uko buri mwarimu yigisha isomo rye yifashishije ikoranabuhanga. Turatekereza ariko ibyo ngibyo umunsi byatangiye gushyirwa mu bikorwa, kandi tugiye kujya tubigenzura mu magenzura akorwa mu mashuri. Ibwo ni uburyo bwo kugira ngo abana babone umwanya uhagije wo guhura na zera za mudasobwa kurusha uko nk'uko uwo munyeshuri yabivuze bazibona amasaha abiri cyangwa isaha imwe mu cyumweru gusa.
Ye, ariko nkurikiza ibyo Pascal yavugaga, avuga nk'umwarimu ashobora kujya kubaza ikibazo akamwuka inabi, byasaga nk'aho n'uwo mwarimu asa nk'aho atazi uko iyo mashini bayikoresha. Ubwo kuko ikibazo ubundi cyagombye kuba ku imashini zidahari, none leta yarazibahaye ariko ntibabashe kuzibigishirizaho cyangwa ngo babahe uburyo bwo kugira ngo bazikoreshe. Uko rero nabyumvaga numvaga umwarimu ubwe nawe ashobora kuba atazi uko bayikoresha, bo barahugurwa mbere yo kugira ngo bajye gukoresha neza mashini.
Nibyo koko buriya amahugurwa abarimu bahabwa, harimo n'amahugurwa ku ikoranabuhanga, kandi n'abarimu uko bagenda barangiza, ndavuga barangiza muri iki gihe, nta mwarimu unyura mu ishuri ridafite ikoranabuhanga. Batanga urugero, niba uri umwarimu wize kaminuza, nta kaminuza itigisha ikoranabuhanga. Byumvikana ko nibura unarangije ukaza mu mwuga w'uburezi, nibura iby'ibanze ku ikoreshwa rya mudasobwa ubizi. Yewe n'amashuri yisumbuye mu kubiga inderabarezi, amashuri yacu inderabarezi ubu ngubu afite za mudasobwa. Gusa nk'uko abivuze, hashobora kuba hari abarezi badafite ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru, ariyo mpamvu iyo tuvuze ngo buri murezi wese niyerekane isomo azigisha muri iki cyumweru yifashishije rya koranabuhanga, ni uburyo bwo kugira ngo nawe agende yihugure, atavuga ngo kiriya cyumba cyangwa ziriya mudasobwa ni iz'umwarimu wa ICT cyangwa ikoranabuhanga gusa, avuga ati ngiye mwarimu w'amateka cyangwa se ngiye mwarimu w'ubumenyi bw'isi biriya ntibindebe. Oya, buri murezi wese akamenya yuko nk'uko ategekwa, nk'uko asabwa kumenya ururimi yigishamo ibyo yigisha, ndavuga niba wigisha imibare ukaba wigisha mu Cyongereza ugomba kumenya cya Cyongereza, niba rero wigisha n'imibare ukaba ugomba kwifashisha ICT, na ICT ugomba kuyimenya. Mu yandi magambo, umwarimu wese nk'uko n'ubundi byatanze mu mabwiriza ya REB, abinjira mu mwuga w'uburezi bose bagomba gukora ikizamini cya computer n'ikizamini cy'icyongereza byiyongera ku yandi masomo bagomba kubazwa, bagomba kuba baje kwigisha mu mwuga w'uburezi. Ibyo rero birasaba ko n'abarimu basanzwe bari muri teaching profession cyangwa se mu mwuga w'uburezi nabo tubasunika, tukanabashishikariza cyangwa se n'abandi biri ngombwa tukanabafasha kugira ngo bamenye cyangwa se bagire ubumenyi bwo hejuru mu ikoreshwa ry'ikoranabuhanga, cyane yuko nk'uko twabisabye buri mwarimu wese icyo waba wigisha cyose ugomba kutwereka uburyo wifashisha rya koranabuhanga wigisha isomo ryawe.
Reka noneho twibutse nanone ko ari Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, dukomeze ikiganiro twakira Emmanuel. Emmanuel, uranyumva?
Ndakumva.
Urahagana hehe?
Yari mu karere ka Kicukiro.
Ikibazo
ibijyanye wenda na bino byo guterura abana kuvuga ngo ntabwo bagendeye ku munota, ngewe hari ikibazo maze kubona ko bigira ingaruka iyo umaze gukura cyane, nk'urugero nk'umuntu ukabona arangije segonderi ariko ukabutabasha no nta rurimi yabasha no kuvuga, ari ikinyarwanda nta kizi, ari icyongereza nta kizi, nibaza si ngombwa se iryo reme ry'uburezi ryaba rifite ikibazo. Wongera ngaruka ku kibazo kivuga ngo mbese hari amashuri ya prive n'amashuri ya leta, imfashanyigisho sini iki cyangwa umuntu wo muri prive yiga arangije primaire avuga icyongereza gastrofi arangije secondaire yarize muri leta, ese biterwa n'iki?
Emmanuel, urakoze. Reka Bwana Ndayambaje agusubize.
arakoze cyane wada nahera kuri aho ngavuga ati amashuri yigenga ndetse n'amashuri ya leta imitandukaniro muhaye nk'urugero nk'amashuri avuga yabaye aya mbere mu gihugu muri uyu mwaka w'amashuri 2018 muri Tronkome cyangwa se cyiciro cy'ambere cy'amashuri yisumbuye amashuri ya mbere na amashuri ya leta ahavuga rero kubijyanye nuko amashuri ya prive ashobora kurusha amashuri ya leta byagaragaye mu mashuri amwe namwe mu kizamini cy'amashuri asoza amashuri yisumbuye P6 igituma rero haba rimwe na rimwe itandukaniro navuga yuko rishobora gushingira hanene mu muhate navuga abarezi bo mu mashuri yigenga ndetse n'abayobozi bayo mashuri bashira mu byukuri mu kurengera icyo nakwita ishoramari riba ryarakozwe muri ibyo bigo ari nayo mpamvu buriya aya mashuri yose yaba aya leta ndetse n'aya mashuri yigenga tuba tubasaba kugira ngo bigiraneho tuba tubasaba kugira ngo bose bakore neza kandi bakore kimwe gusa nk'uko mubizi buriya amashuri ya prive abafite n'icyo nakwita imirongo runaka agenderaho ariyo mpamvu natwe tuba tusaba kugira ngo iyo mirongo agenderaho wenda naba nk'utanga urugero iyo mirongo ishobora kuba wenda nk'umubare w'abanyeshuri ntarengwa amashuri agomba kwakira hari nk'ishuri ushobora gusangamo nk'abana navuga bavuga ati hano ntabwo twakira abana barenze 15 ariko twebwe mu mashuri ya leta cyangwa se n'abafashwa na leta cyangwa korana na leta kubwo amasezerano bitewe n'uko tuba tugomba gutanga uburenganzira tugaha amahirwe buri mwana kugira ngo aze mu ishuri ugasanga dushobora kugera ku bana 40 ndetse wenda na 46 na 50 uko rero buriya abana baba benshi imbere ya mwarimu birumvikana yuko mwarimu ntabwo abona iminota ihagije cyangwa umwanya uhagije wo gukurikirana buri mwana yewe no mu mashuri yigenga hari naho uzasanga banarenze n'umwarimu umwe mu ishuri ugasanga ishuri ririmo abarimu babiri ibyo byose rero bishobora kuzana ikinyuranyo mu musaruro ugenda uboneka gusa nk'amashuri ya leta cyangwa twebwe nk'urwego rwa leta icyo dukora munsi ku wundi ni ukureba uburyo tugenda twongera byaba bya byumba by'amashuri yaba ndetse n'ababarezi nk'uyu mwaka wonyine wa 2019 twahawe abandi barimu biyongera ku bari basanzwe ni ukuvuga ku barimu twari dusanganwe hiyongereho abarimu 3,300 byumvikane ko noneho rero uko abarimu biyongera ni nako buriya umubare w'abana babaga bari imbere ya mwarimu ugabanuka bigatuma rero cya kinyuranyo cyagaragaraga nubwo nacyo atari kinini nacyo tugenda tuvuga tuti nta tandukaniro ryakabayeho hagati y'amashuri ya prive ndetse na leta ahubwo mu by'ukuri ayo mashuri yose akagenda yigiranaho anunganirana ari no mpamvu wenda nanavuga yuko uyu munsi tunavugana buriya n'amashuri ya prive afite byinshi abagomba kwirwarizamo kandi aya leta yo yabihawe ndatanga urugero buriya dutanga ibitabo mu mashuri ntabwo amashuri ya prive abigurirwa na leta leta icyo tubafasha ni ukubabwira uburyo babibonamo cyangwa se naho babikura birumvikana ko amashuri ya prive rero buriya nayo aba yakoze ishoramari ryo ku rwego rwo hejuru iyo duhemba abarimu ntabwo duhemba abarimu mu mashuri ya prive aya prive birumvikana ko abayashinze cyangwa bene yo nibo babihembera so ibyo byose rero bishobora kuzana ikinyuranyo gusa ikiriho iyo tugereranyije umusaruro uva mu burezi ntabwo twavuga yuko amashuri ya leta ari inyuma oya cyane ko buriya twebwe n'indi tandukano dufite n'ibindi bihugu ni uko umunyeshuri wize mu ishuri rya leta cyangwa se ishuri rya prive ku rwego rwa primaire abo bose bakora ikizamini cya leta kimwe kandi imibare myinshi y'abarangiza muri ya mashuri ya prive birangira bagiye mu mwaka wa mbere wisumbuye mu mashuri ya leta yewe niyo bageze no ku cyiciro rusange y'amashuri ya prive ndetse n'aya leta bose bakora ikizamini cya leta tukabone rero umubare munini wundi n'undi tuvuka mu mashuri ya prive winjira mu mashuri ya leta buriya amashuri ya prive navuga yuko atanafite nare n'abarenze 13% y'abandi banyeshuri bose mu gihugu byumvikane ko nubwo nabo badufasha ariko navuga yuko amashuri ya leta cyangwa safashwa na leta n'ubundi akiyoboye urwego rw'uburezi mu Rwanda mubijyanye rero wenda n'iby'indimi yavugaga navuga yuko tugeze ahantu mu by'ukuri tugomba gushimangira yuko indimi zigishwa kandi zikigishwa neza kubera ko buriya ururimi ni umuyoboro w'ibyigwa icyo waba wiga cyose uba ugomba kugira uburyo ukigezwaho mwarimu akakikugezaho ndetse nawe ukerekana yuko icyo kintu wakimenye mwarimu akikoresha ururimi waba wandika waba uvuga ngira ngo biri n'umwihariko ku Rwanda ubu ngubu dukoresha indimi zihenze rumwe mu mashuri yacu waho ururimi rw'Ikinyarwanda rwigishwamo kuva amashuri y'incuke ndetse no kugeza mu kiciro cya mbere cy'amashuri abanza, ndavuga P1, P2 na P3, ni Ikinyarwanda kiba kigishwa kikanigishwamo. Ariko nyuma yaho ururimi rw'Igifaransa, ururimi rw'Icyongereza, izo ndimi zirahari, yewe n'amashuri yisumbuye n'ururimi rw'Igiswahili rwaraje. Indimi rero mu by'ukuri tuzirikana yuko nk'uko navuze ko ari umuyoboro w'ibyigwa n'ibyigishwa, ariko runafasha uruzi kuba ashobora mu by'ukuri kurenga imipaka, kuba ashobora kuba yashabika, kuba yashobora mu by'ukuri guhahirana ndetse no kugenda mworoheye muri isi. Ariyo mpamvu tubishyiramo imbaraga zishoboka ku burezi bwacu.
Emmanuel warutubwiye ko hari akandi kabazo, ariko Bwana Ndayambaje yagusobanuriye ku buryo burambuye. Ndibaza niba icyo kibazo cyawe cyaba cyashubijwe cyangwa niba waba ukigifite ukakibaza.
Nagira ngo mubaze ko aravuze ngo ntabwo ubu bari gufatira ku manota ngo wafatira ku bumenyi, kandi nkaba ngi ejo gushize narongeshe ko hari abakozi bari bakoraga mu karere ngo badafite amanota ahagije kuba bakora ku kazi, kandi nyamara bafite ubwo bushobozi. Ese ubwo urumva aho ngaho abo bakozi bakabarenganyije kandi biturika kuri ibyo
n'ibyo bakora mu karere? Kandi yatubwiraga ko kugira ngo ubone akazi ubanza no gukora ikizami.
Nyine urumva ko uwakoze ikizami ariko ngo ntabwo ufite amanota abashije kuba wakora ako kazi, kandi ubishoboye ikizami wagiciye.
Aho wenda sinza ku karere kariko, wenda nta nubwo tunashinzwe ntibijyanye na local government, ubwo wenda kubera ko atari mu mashuri byo ntacyo nabibitangaza.
Bashobora kuba bafite uburyo babashingiraho nabo. Emmanuel, urakoze. Reka twakire na Theogene. Theogene, wowe uri n'umurezi, ndumva turi bukwigireho byinshi. Urahagana hehe?
Ndikirehe.
Yego.
Ndi umurezi mu wa gatandatu.
Yego.
Filimesi. Noneho nibaza uko bavuga ngo ntabwo bazajya bafatira ku wagize amanota menshi, kandi nkaba nabona najyaga mbona abana bimeze nk'aho ari motivasiyo, ari ishema, bajyaga biga baharanira kuba batsindira ku manota ari hejuru. Nawe wagiye biga kujya muri boarding kugira amanota menshi akaba ari motivasiyo, ubwo ntihazabaho gucika intege akumva ko ayo ashobora kugira yose bashobora kumwohereza ku kigo runaka. Ese ubwo ntibizatuma ababyeyi bamwe na bamwe batazabasha kugira guhindura imyumvire bazayobora abana babo mu maprive, kubera ko azavuga ati umwana wanjye yatsindiye ku manota menshi none bamukize ntishimiye? Nihe motivasiyo bashobora kuzashyiraho kugira ngo umwana noneho yige agize ashishikaye?
Theogene, urakoze. Ndumva ikibazo cyawe koko ni ikibazo cy'umurezi.
Icyo kibazo cye nacyumvise. Icyo namubwira ni uko motivasiyo cyangwa se gushishikara mu myigire bitagombye gushingira kuvuga ngo ndashaka kwiga ngo nzajye kwiga mu ishuri runaka. Wakagombye ahubwo kugira umuhate wo kwiga kugira ngo uzashobore kugira icyo wigezaho, uzashobore kukigezaho umuryango wawe n'igihugu cyawe. Icyo nicyo twabwira abantu uko bagomba gushyira imbere. Binaganisha kuri cya kinini navuze, umuntu kuvuga ko yize mu ishuri runaka ntabwo ari byo bizaguhesha akazi, ntabwo ari byo bizatuma ku isoko ry'umurimo wo kubonamo nk'umuntu w'igitangaza. Ahubwo kizaguhesha akazi cyangwa kizatuma kubona nk'igitangaza nicyo uzaba ushoboye gukora. Ya motivasiyo rero dushaka ni ukugira ngo mu by'ukuri itubakira kuvuga ngo ndashaka iri shuri, igira kumenya. Hanyuma rero kuvuga yuko mu by'ukuri hakiri ikibazo cy'imyumvire, ibyo byo ni ukuri. Urumva ko n'igikorwa kitaranamenyerwa, ni ubwa mbere kibaye. Urumva ko ni ibintu bigomba gusobanurwa abantu bakabyumva. Buri ikintu cyose kije ari gishya abantu bose babanza kukikanga, ariko icyo twemera kandi tuzakomeza gukora ni uko aba bana tujyanye muri aya mashuri, yaba wa munyeshuri watsinze biringaniye akajya muri rya shuri ryari rimenyereye kwakira abanyeshuri b'abahanga cyangwa se aba mbere, yaba na wa munyeshuri w'umuhanga wagiye muri rya shuri bitarubaka izina cyane. Abo bose icyo tubemera ni uko tuzabaherekeza mu rugendo twakoze umwaka washize wa 2018. Murazi ko Minisiteri y'Uburezi nirwo bishimakiyeho twakoze icyo nakwita ubukangurambaga ku ireme ry'uburezi mu kwezi kwa kabiri, kwa gatanu, kwa cyenda, aho na ba minisitiri ubwabo bajyaga mu mashuri. Ubu rero noneho bizarenga kujya kureba ibijyanye n'uko inyubako z'amashuri zimeze n'ibikoresho arazi ko hari namashuri buri abantu bafata nk'ibitangaza twasanze iyo winjiragamo imbere ugasanga afite ibibazo bikomeye hari nayo twafunze ariko nyuma tukaza kuza kuyafungura maze kwisubiraho no kugira ngo rero nabantu bivane mu mitwe ibyo kuvuga ngo ishuri runaka gusa iri kwizina ariko mu imbere mu mikorere ugasanga iryo shuri rwose riri nyuma yayayanda ahubwo abantu bataramenyera ubugenzuzi tugiye kuzakora mu mwaka wa 2019 noneho n'ubwinjira mu ishuri imbere urumvikana ko wa mwana twuhereye mu ishuri turashaka kugira ngo tubere uburyo mwarimu yigisha mwarimu se yateguye mwarimu yatanze imikoro mwarimu yayikosoye abana rero bose tugiye gushyira mu y'amashuri be kugira impungenge a ministeri y'uburezi n'ibigo bishamikiyeho tuzabaherekeza kandi n'inzego dukorana ndavuga ruko government ndavuga uturere abashinzwe uburezi aho kuturere ndetse n'imirenge bazakurikirana umunsi ku wundi imyigire y'aba bana batagira impungenge rero baba bana twoherejemo cyangwa se ababyeyi bahumbo yuko tubajugunye oya ishuri ryose tukujyanyemo ni ishuri mu Rwanda amashuri yose arakurikiranwa ndetse by'umwihariko na accountability cyangwa se kubazwa ku bayobozi by'amashuri igiye kuzamuka bitewe nuko umuyobozi w'ikigo cy'amashuri tukohereza abana tuzi ko batsinze neza tukazasanga barasubiye inyuma wowe umuyobozi w'ikigo cy'amashuri wowe murezi muri icyo kigo uzabibazwa no kugira ngo abantu bose bumve yuko umwitozo mushya ugamije kugira ngo buri wese akore uruhare rwe tuzamure abana b'abanyarwanda kimwe tubafashe kimwe kugira ngo n'umusaruro twiteze ku gihugu aho dushaka kubaka igihugu gishingiye ku bumenyi bw'abaturage iyo ndoto dufite tuzayigereho twese kandi dufatanije.
Ye murakoze kubahumuriza hagomba kuba hari ababyeyi bibaza ibibazo byinshi cyane ku byerekeranye n'ubwo buryo bushya kandi koko nkuko mwabivugaga imihindi mishyitera mabavuka kandi ikintu gishya buryo kimenyerwa bifasha kanya ari kuko muzajya mubaba hafi nkuko uvuze uti tuzabaherekeza ndumva bishobora kubarema gatima nibashobora kuba babitabaza igihe cyose babakeneye twakire na Fabrice
yego mwirewe
wirewe neza urahagana hehe
ndano mu Rwanda ikigali
ye ikibazo
eh murakoze ariko mwabanza mukanyibutsa izina ry'uwo muyobozi w'uburezi
ni Dr. Irene Ndayambaje no umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda
murakoze mbanje kumusuhuza kandi nishimiye iki kigano mwatanze
murakoze
by'ukuri iki kigano cyadushimishije ariko mu by'ukuri hari cyo ntabwo ndivuga kujyanye n'uburezi ariko biraza bisa n'ibijya
none ko turimo kuvuga kubijyanye n'uburezi rero
birasa ariko hari n'akantu gatandukanye mu gato nuko mwabibanye nkuko nabibandikiye nicyo ngira ngo mwibarize mu by'ukuri nagira ngo mubaze ese bashingira kuki batanga ibigo ubuzima gatozi bw'ibigo kugira ngo byitwe ibigo by'amashuri mu gihe byaza ibigo by'imfubyi mu gihe ibigo by'imfubyi byafashwe bigahinduka ibigo by'imyuga by'amashuri kandi nyama imfubyi zitarabashe kugira kwerekwa aho zigomba kuba kandi imfubyi zikaba ziriho zandagaye kandi icyo kigo cyaragombaga gufasha izo mfubyi none kikaba cyahindutse ikigo cy'imyuga uyu munsi kikaba ari ikigo cy'imyuga kandi abaha bandagaye
aho icyo ntitwari kuzakivuga mu bindi biganiro reka muho mwanya
wenda mu bindi biganiro ariko icyo navugaho ni uko muri rusange gahunda zihari ni uko abana barererwa mu miryango kurusha uko barererwa mu bigo ikindi wenda nakivugaho ni uko kugira ngo ishuri ribe ishuri ry'imyuga cyangwa se ry'ubumenyingiro hari ikigo kibishinzwe ni ikigo cyitwa Workforce Development Authority cyitwa WDA ubwo rero nicyo kigena mu by'ukuri icyo twakwita ngo ni accreditation ubwo wenda niba ngombwa mukoze ibindi biganiro niyo ingingo nayo mwazayinjiramo ibijyanye n'imikorere y'amashuri y'ubumenyingiro uko yemererwa ndetse n'ibigenderwaho
Fabrice ubwo nukuzareba ubundi ikiganiro cyihariye tukareba uko twaganira kuri iki kibazo cyawe cy'ibigo by'imfubyi n'amashuri y'imyuga urakoze cyane twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho turimo kugaruka ku byerekeranye no gushyira abana mu mashuri bwana Ndayambaje ngarutse gato inyuma nk'umwana sinzi ukuntu ikibazo cyo gushyira abana mu mashuri mu buryo ukubyahindutse sinzi uko ababyeyi baba barabyakiriye cyangwa se niba mwarabanje kubijyamo inama ndibwira ko harimo abakibyibazaho byinshi cyane ahana babaza nk'umwana uzaba giye kwiga kure y'iwabo aza abafite uburyo bwo gucumbikirwa cyangwa se no mu byo muzashingiraho muzareba akarere umwana akomokamo n'urugendo ashobora gukora kugira ngo umwana uvuye mu majyaruguru ajya mu majyepfo cyangwa se mu burengerazuba ajya mu burasirazuba ibyo byo hari icyo mubireberaho mu buryo bwo gutanga imyanya mu mashuri
ibyo turabireba cyane kubera ko nk'uko nabivuze yangingo ya gatatu cyangwa yankingi ya gatatu yo kureba ahantu hari imyanya buriya iyo umwana tugomba kumujyana mu ishuri turi ikintu bita proximity nacyo turakireba cyane cyane iyo atari ishuri aho abana biga bacumbikirwa iyo rero mu by'ukuri ari ishuri abana biga bacumbikirwa ahariho hose buryo umwana tumujyanayo ariko niba ari rya shuri abana biga bataha aho ngaho tubyitaho cyane tukareba ko umwana bitewe n'ishuri avuyemo bitewe n'ishuri kuba riri hafi y'iwabo kubera kubura tuba dufite imyirondoro yabo yayindi bujuje mu gihe buzuzaga amakuru bitegura gukora ibizamini bya leta icyo ni ikintu tureba cyane kugira ngo mu by'ukuri udafata umwana wo mu karere ngo umujyane mu kandi karere katarake hanyuma ejo mu gitondo wa mugane ubuzima bw'ishuri bubunanire bitewe n'uko arimo kugorwa no gushaka icumbi ari kwitekera se cyangwa se yanabuze n'aho aryama cyangwa se hari n'ibindi bibazo ashobora kugira burya cyane ko baba agomba kurerwa cyangwa gukurikiranwa buri uyu mwana aramutse agiye ahantu kure nta buryo bwihariye bwo kugira ngo azabeho nabwo bishobora kubura kumuviramo ibindi bibazo byaba ibyo kuba yararurwa n'abandi bantu cyangwa se no kuba yahohoterwa ibi byose rero kuba dushinzwe uburezi uburezi buriya ni ikintu cyagutse ibyo byose tuba twabirebyeho yumvikane neza yuko rwose abana bajyanwa mu mashuri ya kure y'iwabo ni abana baba bagiye muri y'amashuri bazigamo bacumbikirwa hanyuma abaziga mu mashuri aho bagomba kwiga bataha birumvikana kubashyirwa mu mashuri hafi y'iwabo
hanyuma se ababyeyi muganira nabo nk'izo ngendo mwakoraga mu mashuri ababyeyi cyangwa se tuvuge duhereye nko ku babyeyi hanyuma mukaza kutubwira nuko n'abarimu babyakiriye muri makeya ko turi hafi tugana ku musozo
icyo navuga nuko ababyeyi barimo ibyiciro bibiri ariko icyiza nk'uko nagiye mbyumva mu biganiro bitandukanye ndetse na za komantari wenda bagiye bandika muri social media cyangwa se no ku zindi mbuga usanga mu by'ukuri ababyeyi barabyishimiye bakavuga bati wa mugani byari bigeze igihe yuko ibigo byose bifatwa kimwe abana bose bagahabwa amahirwe amwe ku burezi kurusha uko abantu bakomeza kugera mu mitwe ibigo byo kuvuga ngo ni ibi bya excellence ibindi bakavuga bati ibyo ni byo na second hand mu by'ukuri ngo ni kategori ya kabiri cyangwa se n'ahantu umuntu ajya yabuze ahandi ajya baravuze bati ibi ngibi rero ni ibintu byo kwishimirwa cyane ko buriya uburezi ni ikintu gikomeye cyane niba sosiyete yacu ntawe ikumira niba sosiyete yacu ntawe iheza ni gute noneho twagera mu mashuri nayo tukayashyiramo ibice ikindi gice ndi kuvuga ni cy'ababyeyi bavuga bagifite ingingimira akibara ariko si ibyo bintu ni uko wamugane bitaramenyerwa ariko ntekereza yuko nabo bazabona ibyiza byabyo ntekereza ko bazabona umusaruro wabyo ku ruhande rw'abarezi abo twashoboye kuganira kugeza ubu baravuga bati urana umukoro ukomeye kuri twebwe abona ashoboye kuganira nabo by'umwihariko mu mashuri yayandi yaramenyerewe barakubwira ati bari abana se tuzabagenza gute ndavuga by'umwihariko b'abana wenda batsinze ku kigero kiringaniye umva ko yaramenyereye kwigisha rya shuri ry'abana bafata mu buryo bwihuse noneho ubu ngubu tumuhaye n'abandi bana navuga bisamusaba gutegura bizasaba gushyiraho uburyo bwihariye bwo kubakurikirana kugira ngo nabo bazamure birumvikana ko n'umukoro tubahaye ariko icyo tugomba kumenya ni uko iyo urera n'umubyeyi mu rugo buriya niyo waba ufite abana bane batanu bose ntabwo ariko waba ufite ubushobozi bumwe ubwo rero ntabwo ugira umwana ukavuga uti uyu nguyu niwe mwana nzashyira ku ibere cyangwa se n'uyu mwana nzakurikirana gusa abandi bo nta kigenda boya iyo uri umubyeyi nka leta mu by'ukuri abana bose ugomba kubareberera kimwe ku ruhande rw'abana birumvikana abana nabo bamwe ntibaramenyera bakanavuga bati kiriya kigo hari mu njyanye ni kure simpazi ariko mu Rwanda nta hantu umuntu agenda ngo arara atahageze icyo tubasaba ni uko mu by'ukuri aho bagiye bagenda bahishimiye kandi nkuko nabivuze tuzabaherekeza bari urugendo amashuri arimo yose na amashuri y'u Rwanda na amashuri ya leta nakorana na leta kubw'amasezerano tuzabarebera umunsi kuwundi.
Murakoze cyane rwose Dr. Irene Ndayambaje umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda. Nshimiye kandi n'abagize uruhare muri kiganiro bose abaduhamagaye na ba engineer wadufashe ku buhanga bw'ibyuma Kelly Nashwan na Geoffrey Mutagoma wakiriye amatelefoni yanyu. Mwari kumwe kuri mikono ya Eugenia Mukankosi. Mugire ibihe byiza.